Mark Q Records.
Dogo John.
Romi.
Boy Davide.
Masomo yamenishinda shule. So kipaji changu siwezi kuforce nisielewa. Na nimeshaamua hayo ndo maamuzi yangu. Na wiki ijayo mina oa. Na kama kukua mbona shaba hey. Nataka kuoa zami nikelele. Navuta kiko hamtuamini na kunisimamisha mwezi. Nikinikatosa nitaita mashe. Nitachoma ubani jambo litapita. Ata michango msitoe maze. Ni jambo langu nataka baraka. Naoa 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 naoa
naoa naoa naoa naoa
naoa naoa naoa naoa
naoa naoa naoa naoa
Nanika kuroga na niwe mtoto. Mbona mawazo yako yako fiongo. Hauna kitanda wala godoro. Na ndoa inataka mipango. Ulikata shule.